Groot is uw trouw, o Heer. We gaan luisteren naar het woord en wensen u veel zegen bij.
Yeah. Enano penso edenya me asese ono urade de ene acheyen na waka yen aka atiasefo eho babu aweni e apostle ene no etesa anopen ene butai binti yen dikembu ama entumi ama ena yen dikena kutusu so baba abisiyesie ha enso butai binti esese wosako. And in the apostle, Nkuto, and then Martina, still an enemy. And then me, I'm a driver, Namasa, I am a mate. Na Yaminka, and when Yamunka, they say, Wamaya, sir, Akonya. In TV, Mamunya, I change, Yamishra will be as a ordained on Fidi, Ato, Babo, our now only a Bijuma, a Bumu. Yami, any Munyam, and then Adam. And you can say, I will be Biara, ye, ye, mo, Ninkunim, de, and ya, dear. Yabba, now you be seeing as I say, you see, but I am also.
Bushen, you saw Yamisha, come in. You wrote me off, but God called me in. I may be down, so you say, I'm a man. Meaning, Yam, I'm a genie. Or come me with Miss Rodonga, or the Machi, I'm bound to win. Cause I'm a work in progress. Oh, yeah, me went to my own. Oh, yeah, me went to my own.
For instance, if you dear any more tenano, any amimit number in tea, CBB and Cossen, yes, I say, a corner and I would be a chairman. My friend Pibo, a time which is a never be a becoy, say, seem to be Bemua, na would be a check, no fanasa, na you're here near with me, a bay, am I, and I know play. They can go on my chair when they were bushing, and you know, we were at my Dikina kutuzo so minim se unam kwe mo kwa ajuma nyame enka unhe. Michia Reverend James Kesra ewo Ghana. Michia Adofu nyina. Nyame ishiramo. Michia roku ma. Ene grata de sa semiso godo me nyina. Adofu a iti yi nyina. Bidi nyame nchia emamo. nyam nyira mo se ebrese mu no money esun abum ansana ebe kujume die mu no media futuo kakra e ma media futuo kakra futuo me die ma ne se senior enema besinse wie mu na nipa ji e ho a enyi na ye ohunu ne a e koso no futuo kakra me die ebe ma ne se uma yi ni shishaya ya mpenyu fo ade ma ye so shishaya ye dikan fo ade agu ho efa ye nsa hohoro ene enema bi a shishaya ye uma ye nye ebe bo aye ye ye ni aye ye die enti enti uma ye nsa hohoro no ehia ye pa bre na ya bre bra ifri abontin abefie ye pie ya ye ma de be dikan wo ya bra bo mu se ye be hohoro ye nsa yebe wohuru yensa yebe wohuru ni ye ye wo ye fie no so bra ye so so niema mu ni ye koba no so ye nkan na ye wohuru yensa se nia ese na ebe boa afi ye mpe hand sanitizer no so ebi enhye ye ho se de abrebia no yebe tu ede hand sanitizer no aye yensa ho se de be ya onyame ani mu nyam so ebe de de ye bom pa ese Ewurade ensa ya yare ewo honhom no na honne mu fanso so ne be ya ide onyame ne munyam be de din so na ya ye ma ye nye ye ho honhom mu fo bebre ewo ene ma bi mu na ye mfa afutuo bisa ye ne ye honhom mu fo no kra no onyame asem kire ye se ye mfa afutuo a ye mpanyimfo e de ma ye na ye mre ye ho ase e matu me bia enti manenya wa asim hia said Danny Dano, I'll be faster a foot to you.
I am in West Mamma Hoom, a bay and West Mamma no Parimu, meaning Yamma Tenedinti, Maria Baye Casaba, and Shabby Hoom, Mamma, and for me, Prince Prince, if you can hear me, Casaba say, I get so well, and Shabby Hoom, Mamma, and for me, Prince Prince, if you can hear me, Casaba say, I get so well. Sem shira the money pay off the fool or bread you man fe bin ka ho o suru shira wan na we shira ni pe guarantee me say no o chena sem ka me ku adi ni mi me de me wa tre no pampi ni nja ni muda o ka me bonia o pe bon back to senda e o ti mi mono ni mi ti time for one o ya don say ni wo
Adofo ye bana ya bisuya nyame asem fise eno ene botaya ye de waha ono urade abuwa ye aho yeso ama ne yeso ya kati asifu ohono na ebi hiya bibruise ebe mana asem edi ene nim na ye de abobra seni ebe ma nadum ayakese ewe yeso ye mompaye Yendofu pa Yesu nano pe yeda wasi iyo aye kamfu yashewe ni munyam se urade odi ni menye na shewa sumre nasi na wunshishe ye muno waka ye aka ati asifu hon empa ebono se urade befani menye na numum ni aye besuya ni aye bejun jen hon urade fani nye na shewa sumre nasi urade ya wu ena wubi di jumeni ni se enti di ebi fri mwa bano eni munyam shewe muno ya wudia meda wasi mame tiye fuo wo Yesu dimu ena mambo mpaye. Amen. Orofo se dimdi kaka ene ya apostle ni, ya apostle ni. Ni ya ewo mu ene se, ye fa e futio, bra, ye bo mpaye na ye chen nyame, se obe mane nsaso, na ya rea abe yibinya e hon e drono. Ye fa e futio ya, ye mpenyo fo, ade e ma ye ene shise ya, omudi gu akwe mubia ano, ye fa nye juma. Na enam so ama ye hunu onyame ani munyam ewo ye na brabo ma ye nye ye ho honhom mufo na ye twi mfa ne maso she say whatsapp bi ya ne nam se ye no kura so fu bi ya oji ne hu de bebre aye ama se se on ka ti ase fo ho she say wa ko ye ne honhom mu ni bebre ama sabre on can't just phone is a sofunu free Cameroon and now baby sa corona no ono di afi no ye hu deliverance ah den then so an ku wie pe yesa ni yesa se e ba no ah corona no e ku no nti ye bom pa ye no na e di ne am hwe hwe yesu so na mu nyam ye ne mu nyam adebi ye di adisua bi si ye ni so a ene ene se nka ye wie sa adisua no nen so isan se de kembo amane de kina kuto eni hanti no ye ntimi nsua sa adisua no nemu ye sua bibi foforo e wo nyame asemu ye mi e babo no nko genesis etira ayanwotwe no Genesis etira ayanwotwe no na ye nyunyune bibi ho etira ayanwotwe no firi baako ebesi miensa no baako ebesi miensa no ye kai ose na Onyankopɔn kai Noa ene mmoadoma nyinaa ne tɔteboa nyinaa a wone no ɛwɔ adaka no ɛmu nyinaa na Onyankopɔn ma mframa bɔɔ asase so na nsuo no ano brɛ ase na ɛburu no mu nsuo aniwa sisii na ɔsoro mpoma mu totoe ma nsuo no firi soro no gyaetɔ na nsuo no twe firi asase so ara na efiri ɛna ɔha aduonum akyiri na na nsuo no sore hwae mepɛ sɛ yɛgyina wei so na yɛsua nyame asɛm sɛ yɛfa verse 1 na Bible sɛ Onyankopɔn ɛkae Noa ɛne mmoadoma a na ɔne no ɔne wɔn wɔ adaka no mu nyinaa ɛnɛ yɛde sua a yɛsua ne yɛmpaeɛ a yɛbɔ nyinaa sɛ Awurade nkae ewiase ɛfiri sɛ tebia Noa ɛne n'abusua ɛne mmoadoma a ɛka no ho nyinaa ɛkɔɔ mu no na ɛyɛ tebea a ano ɛyɛ den nanso Bible sɛ baabi aduru ɛne baabi a ne nam bia no Onyankopɔn ɛkae Noa bɛde yɛnhwɛ biribi ɛwɔ etire a ɛyɛ nwɔtwe no ɛyɛ nsia no sorry Genesis chapter 6 no yɛnkae biribi ɛwɔ hɔ yɛnka biribi 6 no na yɛmfa mbra mesi baabi a yɛbɛduru a yɛbɛhunu onyame animonya ɔse na nnipa firi aseɛ redɔɔso wɔ asase no soɔ asase soɔ na ɔwo ma maamaa wɔn no onyankopɔn mahunu onipa mma maa sɛ wɔ ho yɛ fɛ na ɔwareware wɔ mu biara a ɔpɛ na awurade kaa sɛ me honhom rentena onipa mu nkɔsi daa ɛfiri sɛ ɔyɛ honam enti ne na bɛyɛ mfie ɔha aduonu na nanu na nanu mu ɔse nanu mu ne akyire no na abrane akɛseɛ wɔ asase so na onyankopɔn ma kɔɔ onipa mmamaa ho ma ɔwo mmamaa wɔn ɛnyi maa wɔn yeinom ne abrane a wɔwo din fre tete na awurade hunu sɛ onipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so na wɔn akoma mu susuɛ nyinaa yɛ bɔne nko daa nyinaa verse 6 na awurade nuu no ho sɛ ɔyɛ onipa ɛwɔ asase so na ɛyɛ n'akoma mu ɛya na awurade kaa sɛ mɛpepa nnipa a wɔwɔ nnipa a mabɔ wɔn no afiri asase yɛ ne ampa ara ɛfiri onipa so kɔsi dɔteboa ne mmoa a ɔwea ne ewiem noma ɛfiri sɛ manu me ho sɛ meyɛɛ wo verse 8 na Noa deɛ ɔnyaa adom awurade anim na Noa deɛ ɔnyaa adom awurade anim yɛhue sɛ berɛ a bɔne ɛrekɔ so ɛwɔ wiase na ewiase adan wɔ n'akyi ama wɔn bɔfo na nea ewiase ɛreyɛ nyinaa emfa enimunyamhye emre onyankopon no bible se onyankopon bo ne tremopon se obepepa nipa ene tote boa efrasase ye ni verse 8 ne se na no one there onya onyankopon enim adom onya onyankopon enim adom ade ntina no onya onyankopon enim adom ifi se no one onyankopon enante no one hunu nyame a obo no ene botaya anti onyankopon ebo no nti won de nibre ene nea owo enyina ede ni onyankopon enante nti bible se no anya onyankopon onya urade anim adom eka verse 7 chapter 7 na bible se onyankopon ema noa eye apam adaka na onyankopon ema noa eye apam adaka se lebe ya noa ne no ma ene moa kan ho nyina ebe ho onyankopon ene munyam esan se noa ne onyankopon anante ye no enti because ba bia ka ye no o ka verse 9 no 6 9 na o se na ye num ni noa a want to so na noa ye na noa ye onipa tenene a oye epe wo ne bre su nipa emu na noa o se noa ne onyankopon enante noa ne onyankopon enante nti isa se noa ne onyankopon nante ye no onyankopon ma noa ye apam adaka na apam adaka no ebreo eso no 40 days onyankopon ma nsuo toy na before se nsuo no beto no oka Genesis chapter 7 1 to 5 na onyankopon ema noa ne mwa ne nyina ekọ apam adaka no mu ena nsuo no shaase yesa eto abra nsuo no to for 40 days no bible se epija adaka no ene noa ne ma ene mwa ne nyina ede o ekọ soro nti abra no wane ne dom ene ne na busua ne mo awo adaka ne mo no na omunim bra ogie ebeba ana bra nsuo no ebetwe ama wo asi asase so usuo nyame asem a nyankopon amfa date ene time bia ama wo mo se date se ana time se dra mi agrade me ma adaka na ejina na mom onyankopon de na owo ni tremopon ene nia oye ene nia obeye biara nti adaka no ede won enam no na ede won kro no onyankopon enso ewo na dwene no bible se ebrepam no onyankopon brem no verse chapter 8 verse 1 se onyankopon ekaye noa onyankopon ekaye noa onyankopon kaye noa ebie ema nsuo no hyase ese etwe na okai ababo se onyankopon kai no wa no e de na oye odem frama o man frama e boy e fa asase eso o man frama e boy e fa asase eso na nsuo no hyase ese ere o se na onyankopon kai no wa ne mwadom anyina ne ntotebo anyina ne a woni no wo adaka no emu nyina na onyankopon ma mframa bo fa asase so na nsuo no ano ebre ase dem pese me de show hun mu na unyabre na wo bompa ya ugina so de bompa ye bi e woni aye wo musa bro ne se onyankopon onkai ewi ase onyankopon onkai ye my Holland, onkai ye my Ghana. If he say, ekwaya na no wa fasu no nyame enante nanti, ema onyame ekai no. Mi jidi ye se ewe ye bre mo no, ye mu be bre no nyame enante, e wasa kwaye no eso. Ye mu be bre e do e rade, se de na no wa e do e rade no. Ye mu be bre e do an hon, ye hon ame rade, said Noah, and they know my Eradino. You move a bray, I die a chi, I'm a bonnet, said you know, I die a chi, my bonnet, Nancy, Onya, Onya, Coupon, and Nim Adomono. Now, okay, no, a bray, yeah, we hear Bremono. On kai yen so na on shini din any munyam. On kai yen na onye bribi in shini din any munyam. Sani o kai no ano. Ado for my debisho hum humu. Na uko uko to jue any mua. Wabon pae se rade. Sani o kai no wa. Na uji no ano. Erade kai yen. Wahuti funti erade kai yen. We so see a yame as a moa. Ye share a daka noa a ye noa. Babu so yanko ponchreno and do ya won't find ye measurement. Ah, won't find enye. Ye who ye say, sab and ne uti bootu moa. And I say, uti shape moa. Senia shape on a ho, then is any shape on a si kono. Uti mukra un is a wuna monsieur, messa uti dem. I say to them because editing. But yes, yeah, the agony call no a time or no. As you know, a year in a kudono and no munua. Oh, say, Omo and fine easy. Omo and fine easy because kudono and to me and yes, table and mouse said the nay, who no. And she Omo kudono a bit de a dinchichi, kudono a bed down a bell one church a day. Enti minim se in between se onyame dem from abeba ana omo be stop no na omo wo ahokire emu onyame bo omo ho ba be se die ni hwemfoni a ni ade adwene e picture ehun ye se na akwantu no mu eye den fi se na ye wawa wo dia aye dwi boot na omo tim enti na ye den but bible se at the right time, no yankupon ekaye noa. No man frama a boy. Frama a boy ene yem frama. Ebe bo ema insyo no. E sha siye se. E re anase e kofom. Ene me mpa e bo nina ane se. E rade em fan em frama eme bo e riasi. Nasa or how any usua yesu isan coronavirus no unyame enkaye said your car no one and then some bibri and some bisabibri and our air coso a winipa bibri a genim me said you don't know a busa namia me nipe bemi so a busa say a rea and qua a com and a beba. Say a re anqua a com and a bedroom baby no ebeba. A hunchre and ebeba. Now, me name Brana knew an any dom and any money and any insanom walk could do no. Let me name you an edo doana or more. And the bits me up by say no one any crop for my general innocence. You young chair. Now you knew an a son, a dear near baby. Since you are unchained, na ye see us as you so. Now say you knew a near way in channel, a son, a dear and I be dee, a dear and I be dee. Say you see I am no more ever could do him a son, a dear and I be no. May the margin is soon near maybe a ye any penty, ye bitch me a genuine home, a was our brain or emu. But they are not all more genuine home, then you knew yammy so I drink. Because Bible say, Onyankopon kaye noa. Onyankopon kaye noa. Nji bra ya jin jin sa ni ma we hu mempa e boni say rade on kai wi ase on kai ye my Ghana on kai Holland on kai ye na o man in from ma ano ye den no mo na o gie emre wi ase na o gie emre wi ase yin say yare e bibre. It will be as ye are ye ever toast, I are reno. You nim quite a far so by. And I ye nim nipado as I are reno, I betray and ever cum womo. But a rade adomono, sire the crony and ya hoodroom. But a bonpire said rade and kaya, corona bremo. on kaya na on shena hu any munya on sheni di any munyam. Radin kaya if you say AM pie bo and say sen ken neko see yen tenefi ni ebe kwaku a sore ni ebe kwaku yini dinya ye ibi dina dance ye ni ebe kane meni ye achre. So we nyina to me emmemwa. And I know you could to hear you, my mom, Pierce, a radi, send your kai noa, and any domino, kai yens or so. You found we, and you and pie bo, you found we, and you and come with dear. Now you and see your home, and my radi. If you said no one, I would see any conquer ye muno, and a ma unya unya uncle pong and him adum. No one, ne train a year and in a concono ye mo, and a man noa, a young uncle pon, and him Adam. Jimmy Pie Bonnie said, Unya me, a man in Sasso, a maya, Brian, and on Nanty. Ne bra ye, Gina, near ne, yes, some no, Onkaye, no man in Sasso, no man in Nimunyam, and Neddy. If you say, oh, man, you see no one any dumb a year, and was our quiet no as so are. Oh, my dear, Onkaye, Nemray, Onkaye, every year, Braymo, Onkaye, no man in Sasso, a man in Munyam, and in that dumb, and Yakese, Onkaye. Oh, don't follow Onkaye, send your kind no one, if you say, a bin see that you won't be that. To no rather no on Kaye. No funny man, you know, and shun a home anymore.
As you make a day, you sit down. I refrain when he pump. And so down in Payan, me ran fi papa, why I'm here. As you make a day, you sit down. I refrain when he pump. I dear Bacon, I'm Miss Renice. Mi rem fi papa waya mi awa. Na se mi pum 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 koshe mechi. Baby a mi friend, baby a me di. O therefore, why now be to me a ye way?
Yes, or therefore, why now be to me a ye way? Why now be to me a ye? Baby a drew no therefore, unkuto now be to me a ye. Nje rade, kai wiasi. Men she, wiasi ya mumu yon. Na unkua no unfra, ese en she. Ewo wiasi ya mumu yon. One abitumi ayi winti erade kaiye se ne o kai no wa ene no ma no kaiye nso so say you touch a my rad ye rad ye yankupon you touch a mano. Na in me say obey ye a my obekaye na yakosu a tuche a mano. Send ye tri biare mono yebekosu a tuche a manu rad if you said the open or ye na ne bre mususu and oye na de anti empire bo and masim yan se radi kaye senya okay nuwa and any dromono kaye the babo se no yankupon kaye nuwa ene mwadume nyina ne ntoteboa a one no ewa adaka no emu enyina na onyankopon man framma bofa asase so na nsuo no ano ebre ase rade yempai bonu se man framma mo emfa asase so na coronavirus emfri wiase rade man framma mo emfri emfa asase so na COVID-19 on fan ne how any a money hunu enko kaye urade inimse unkuto ena chumini ene munyam eya wodia yende ye ninyame fufuru biara e dano aka wuhu nti urade ye weso fashe wodie konkrono ene munyam urade kaye doctor sinyina samu bu tumi biare ni asasi soa ebetumi aje yen yenimi se unkuto na obetumi aye nti ye we show ho ani so nyame enka ye no ne mpese me de show honhun mu no se ema we no emfa ehu if you say say ya hwe ne na ye mane ma bi so ehye ye so a bra o nyame enka ye beba no na e bia ye wo how mu anase ye enka ti asefo ho and into the show honhun mu no ma ye live your normal life o ma ye live your normal life ne se se ye bia ma ye nye ma ye enka se wenti ya ya nya ni yeso sey ye se ya hwenie na ya nya ni yeso sey ye a onyame ye be ma ne nsa so no na e bia ye nka atiasefo ehun nti ye ndivu ye normal life na ya ye moye ho ban se ne hyehye ya ye mpanyifo digu ho no nyina ye nni so ye nni so na ye ntume entenase nche ntume entenase nche nti the am this show hun hun mun say you live your normal life your dad bra boy ye mo na de ye ye bia ye nye ye manyame ne ye nanim e ya ko enim say en sore ne de enche enche bia e be ko na ya ko akosun ewurade senia ayu nyame shishe e be ko ni akosun ewurade if you say nyame obeka ye you nim say obeka me de me hu no me hun hun mu if you say usia be bia ye usia na Onyankopon owo ne time ene ne bra wo de ye bibia fi se ye kai bibi awo ba bia ye kai na verse 4 no a o se na dan etoso aduoson wo bosome nson no mu no adaka no ko si arat bepo eso na nsuo no ko so twen ara ko si bosome ya etoso du no eso na sa bosome ya ara na Sabusumi arana eda a edi kan no ana bepo etifi beda edi nti onyankopon ewo time owo ne month owo ne date owo ne bibia minim se no wa wo adaka nem no na onim ne a ekoso na onim eda adaka no begina na onim ba bi adaka ne de wonam ko so adaka ne atum na onim ba bi adaka ne begina onim baby adaka nde ne nam onim ni awoko na onim baby e bi besi na so ba bo se onyankopon e kai noa okai noa okai noa e ma noa adaka no e jinai e mo nyame ani mo nyamu de di mansuo ne nyina efrasase so ye nim baby a corona no e de ewiase e ko enim de enim a e ye nsem bisa Consider bay, na day, a radia day, and I won't hear you. The bay, a radiation, dear Nemoyam, and I'll pay the media or whom say, So Yankupon Kai Noa, and in Oma, near it, and in Nelson of Nemoana Canohua, Yansu Yankupon, Obekai, Obekai, and Yanni that swore. Na yenya rishi mu se yenya nkupon no onai obekaye nti yen live your normal life there say ye bia yenye Nemom, yen fan shi shaya yen penny for di guho, ma yen kod domumu, yen chin ye hum free domumu. Yen kataya no, baby ya yen nembiya. Say yes, sir. Unyamin kayen bebanana yeda so eka atiasi fo. Minimi ye se, ye fasa ye futuye, no unyami yeni munyam so, ebe dead.
Yen kwana kenyi na ye ra didiya.
Bi a yesuya dru ni ni nkomo aye di akamiti kakra bi se nipa ba akubi ebe enso e contribution bi a obutumi de aba fa kae so nya ye bom pon so nya menka ye ho a telephone la na de munim dada my name abetna ha no me so ni ametumi aya na me ye no nti owo bibi na pese won ye cha obutumi aba line so na fe se nya me adum na blaster for ba ya handle bibi ade ama wo mu be dem de show honhom ne se ye nyankopon no obekai ye se de okai no wa nti ma wa ba mu mu ema ireho en show so ema ne ma bi ni wo ni asie isan yare no nti ne sesa ye ye bia na yenye etu obetwa yenye yenhwe ye didie eye yenhwe ye na ne ye sori eye na de make up biem ne se yeni aye ye a gidi for a Christo for ya Christo sumo no enye asore de mo nko a se ye ntumi nko asore ne nti e bia obetumi aye ne awope ana se obetumi etu ana mo bia enfa en mo nyam hye emma brisi mu no onyame eni wo ye so nti o se etu ana mo a ebe mo nyame nkunim de abaye enso ma ye mfa Corona yi ho into anamu bi a emwa ye nyamson fi se ye hwe ne a ekoso a titiru e bi a ye man gane mu a corona yi mu mpokura na wiase aye se no eno mu ene ne boni corona ni padu ono aso ekoso e di boni ti a yini bi abala no so ye be fa no. Hello, good morning.
Good morning, Apostle. Original.
Good morning.
Good morning, Apostle Yamishra.
Hello.
Hey, Original.
Good day. Men kwa na mwa ha unti se bibi e ana.
No problem. Kwa ye papa.
Fidi na ni sunu mnyam.
Yamishra, kwa ye.
Yeah, good morning.
Good morning, Original.
Hello.
Apostle.
Saa ni ebe kono ni ade awie. Hello, good morning. Hello. Okay. Sani ebe koroni ya liye wye. Nti wa ufre ya no. Meye kafra. Mina mkansi fre na yonso. Mebi ya mimi ya meti midi wamba e no soso no. Ya chire me na firi margini. Nti. Sani ebe kono. Hello.
Good morning.
Hello, good morning.
Apostle. Original.
Good morning.
Original.
Mintibi bia wa.
Oh.
De kempo okay. Amo bebi a woda ya wan sori ama no. Wa ha again.
Okay.
Hello.
So I can't. ewo tibi ya ewo mo fi se no wana na mo ntio ne ne tene ne ye ene ma wo yakopon e kai no ne tene ye ene ma wo yakopon e kai no nti me pa ibo ne se ye ne ye agidi fo no ma ye ma sa tibi ya we en fa ye nko tibi ya bi ya en fa ne mo nyam hye enye dey emem ma ye ma tibi ya anania e mania e kosui emfa ye nko ne a emfa ne onyam hye emem emse me kasa nyina kura no no ma lo volume no e de ken bo ama ok bo ama me kasa gu kasa na me kasa nyina na me kasa gu me de ayi na ba form na so nyam hwe se de medical ya ka no ati fo mo mfa nche me ati fo mo mfa nche me ati fo mo mfa nche me ntimi ni me se nyame e kan ye ho nti bibia betumi awie pe ye de na me kan se corona na aba no maye ma emfa ye nko te bia feforo mu ye ne ayeye agidi fo no ye nko so e maintain your Christian life ye nko so e maintain your Christian life se de be ya ye be ho nyame ene mo nyam maye ma corona no emfa ye nko abrabo foforo mu ana se entwe ye nko she be bia ye nyankopon no ye be dan ye chi ama no no because bible se Senior David Etu ne ba Solomon ofo no se hwehwe onyame a obema wo ehu no na se wo da wo chi ma no so so a ono so obeda na chi ama onyame enka wo ho aye ne ma bibre mi obi bele na mi bi ni pa corona ba wo de mo fa nche me
hello original
Original. Mumra na mutu mrika. Mutu mrika ra mo. Ano for mun fan che me, mun fan che me, me first time ti. Mun fan che me ado for mun fan che me. Me first time ti mun fan che me. Mami me Hello, original. I don't form fan chairman na blaster for aban no we take you over. Na me bo me pipe bon say rade moye ho ban no man see ye. Na on fan me nyina hye na somre na se e wo yesu de mo. Amen. Me nim say bo de ke bo amatifi na obi no no say wa ama. Okay. Amen come on. Bye bye. Agosi. Tana se.
Yes, I hear him. Okay. Oh, and I hear that.
I was a Cause I'm a work in progress, what's it? I am your work tomorrow. I am your work tomorrow. No parry moon. Drums in the wall.